Masiqhube ke simile nje ithutyana. Thixo othandekayo, sinombulelo kuwe ngeli lelinye ichamu lokuma endlwini kaThixo kwaye sinqule uThixo ophilayo. Sinombulelo kakhulu ukuba sisaphiwe eli chamu emhlabeni. Kwaye ngoku sinombulelo ngaba bantu banyanisekileyo ngokunjalo Nkosi abazileyo kwimayile ezininzi, amakhulu emayile, abaninzi babo. Kwaye abanye babo baya kuzama ukunyanzela indlela yabo ukujika ngobu busuku ezantsi kwimigaqo ephezulu, ukunqumla imigaqo ephezulu. Thixo, ndiyathandaza ukuba uya kuba nabo kwaye ubancede bakhokele oobawo. Sibulela wena ngolufazana luncinci lwemvula ethe yasipholisela umoya okwethutyana. Kwaye bawo, siyathandaza ukuba uya kuhlangana nathi ngobu busuku elizwini lakho. Ngokuba seso sizathu sihlanganisene Nkosi kukudibana nawe elizwini. Sincede Nkosi okokuba ukuhlangana kwethu kuya kuba yinzuzo enkulu ebukumkanini bakho, nokokuba sibe nokuncedakala kakhulu ukuba sibe nokunceda abanye. Siphe ezi zinto sizicelayo egameni likaYesu. Amen. Ningahlala. Ukuba nolumbalwa nje udliwanondlebe lwabucala khona phaya kwaye nje ngaphambi kokuba umhlangano uqalise. UBilly undinike wona umthwalo wazo de kwanzima ukwazi ukuba yeyiphi indlela emandiqale ngayo. Kodwa siyathandaza ukuba uThixo uya kunisikelela ngemigudu yenu yokuhlala nigqithise ngenkonzo yangorhatya. Ngoku uThixo ethandile, kusasa ngecawa elandelayo ndiya kuba nenkonzo kwakhona. Ndithethe nje kumalusi kwaye kulungile konke konke ngakubo. Kwaye ngoku ndinqwenela, bendinexesha lokuqonda sonke isihlobo endithe ndanaso khona apha, kodwa ndiyazi niyalinda kushushu. Kwaye ndiyakulishiya elaxesha ndize nje nditsho oku uThixo anisikelele. Niyazi, andazi nanye into enkulu anokuthi nabani andicelele yona kunokuthi uThixo anisikelele, yabona? Ukuba uya kuyenza loo nto, yiloo nto kuphela endiyidingayo nje oko. Ndicinga lelona gama likhulu kwintetho uThixo akusikelele. Kwaye ndiyazi uyayenza. Kwaye njengoko nditshilo kumfazi kwithutyana elimbalo eligqithileyo, bendizama ukuhlamba ndaze andakwazi ukoma, bendiya kuzomisa kwaye emva koko bendisiba manzi kwakhona. Bendiya kuzomisa kwaye bendingenakho ukunxiba ihempe yam nayo. Kwaye kohluke kancinci ngaphandle eTucson, kumalunga nokuphindwe kabini obushushu, kodwa ngoko akunakho kwaphela ukubila. Akukho kufuma emoyeni ke iyayomisa kwamsinya nje uphuma. Ubeka imbiza yamanzi phaya kwaye amkile. Akunakubila ngoba kuya kuthabatha kuwe ngaphambi kokuba ungabili. Uyabila kulungile kodwa kusokuze ukubone. Ke apha bendizama ukuba nexesha elibili lokomisa. Ke kwaye ndithe tixe kanye ngoku. Bendisemva egumbini phaya kwaye besinesixhenxe okanye isibhozo sabantu ngaphakathi ebebengxamisekile kwaye bekufanele babonwe ngoko nangoko. Ngoku isizathu endinenze nahlala kwaye ndanicela nize kungokuba ndiva ukuba kuyinzuzo kuthi. Andinakuyenza loo nto zihlobo, ndicinga lukhulu ngani ukuba ndenze loo nto nje ukuza ukuva umntu othile okanye ukuphulaphula koko bendiya kutsho okanye into ethile. Bendingenakuyenza loo nto ibingasayi kuba yelungileyo, ibingasayi kubonakalisa luthando lwam kuni nje ukuza ngolo hlobo. Kwaye andikholwa ukuba nize nakubeni ndiyazi ukuba niyandithanda njengoko ndinithanda. Kwaye ke ndiyakwazi oko okanye beningayi kuzenza izinto enizenzayo. Ke ndicinga ngokukhulu ngani kokuba andinakunenza nihlale ebushushwini kanye nezinto ezinje ngezi ukuba bendingacingi ukuba ibe yinto ethile yokuninceda. Ngoko ngaphambi kokuza apha ndisoloko ndizama ngokungcono kwam phambi koThixo ukuchonga into encinci ethile, isibhalo senye indlela, ndize ndicele inkokhelo yakhe into yokugqibela ngaphambi kokuhamba. Nceda Nkosi Thixo ngandlela ethile, banike konke onako obona abantu abalungileyo. Kwaye ndilindele kwaye ndikholelwa okokuba ndiyakusoloko ndihleli kunye nani. Ndiyakholwa ukuba esi sesona sithuba sifutshane esinaso ngeli thuba simile sonke ngolu hlobo. Siya kuba kunye kunaphakade. Yabona, ndiyakwenza oko ndiyakholwa koko kwaye ndifuna ukuninceda kwaye ukuba nditsho nantoni engalunganga uba wasezulwini uyazi asikokuba ndijonge ukuyenza loo nto kungokuba ndiyenza ngokungazi ndiyakube ndiyenze ngokungazi ngenxa yoko ndisazi ukuba niluxanduva lwam kwaye nisesandleni zam ngenxa yevangeli ndiyakusoloko ndifuna ukunigcina lilungele kumacwecwe ale bhayibhile kwaye ngamaxa amanintsi abantu bazile kum baze bathi mzalwana ubranham ukuba ungaphumela nje apha uthi itsho inkosi kumntwana wam omncinci ogulayo iyakuphila phumela phaya uze nje uthi iyakuphila yiloo nto yonke ndifuna wena uyenze ngoko oko kuthembekile kwaye kuyathandeka indlela endincoma ngayo kodwa uyazi andinakuyenza loo nto ade andixelele kuqala yabona ndingathandaza ngomntwana ndenze konke endinako kodwa uyabona kungathini ukuba ndinokuphumela phaya phantsi kokuthabatheka ndize nditsho oko yabona ukuba ndithe itsho inkosi iyakuba njengukutsho ukuthabatheka kwam yabona kwaye isenokwenzeka kwaye isenongenzeki kodwa ngoku ungathini ukuba kwalaa mntu mnye uphantsi kokuthabatheka kwam kwaye ingenzeki ngoko laa mntu angaba kwingxaki ngaxesha lithile phakathi kobomi nokufa ngoko kuyakuba kuphi ukuthembela kwabo bayakoyika okokuba ndiyakuba ndiphantsi kokuthabatheka kwakhona yabona ke xa nditsho ndifuna ukunyanisa ukufa ukuba ilungile ngako konke endikwaziyo kwaye xa ethetha kum ndingatsho nje oko andibonisa kona nokuba kuhle okanye kubi kufanele ndikutsho kwaye ngamanye amaxesha akumnandanga ukuxelela abantu ezo zinto kodwa noko ndingobophelelekileyo nje ekubeni ndibaxelele abantu izinto ezimbi eziya kubehlela njengoko ndingobophelelekileyo kubaxelela bona izinto ezintle eziya kubahlela kwaye emva koko sifuna intando yenkosi ngamanye amaxesha intando yenkosi ichasene kwiminqweno yethu kodwa kunjalo ukuba sifuna intando yenkosi kuhle nje kakhulu ukwazi ukuba ububi buya kusehlela ukuba yintando yenkosi nokuba intle okanye imbi yintando yenkosi esifuna yenziwe kwaye ndiyazi sijonga kuyo ngolwa hlobo ngoku ndiyazi abazalwane apha basoloko beba namashumi amathathu emizuzu amashumi amabini ukuya kumashumi amathathu emizuzu omyalezo ngecawa ebusuku kwaye andazi nokuba ndingakwenza oko okanye hayi ke ndiyakwenza nje ngokungcono endinako ngoku ndicinga ukuba kukho inkonzo yobhaptizo kwangamsinya emva koku ndivile babhaptize iqela elikhulu labantu ngale ntsasa ngokuthe rhoqo kukho ubhaptizo oluqhubekekayo apha lonke ixesha abalungiseleli amawisile amabhaptizi amarhabe ibandla likathixo amalutere nantoni eyiyo bayeza baze babhaptizwe egameni lenkosi uyesu krestu kwaye phambi kothixo xa kufanele ndime kwisihlalo somgwebo kufanele ndiphendule ngokuya kwaye ukuba bendicacelwe nje ezincingeni zam zokugwetyelwa kwinto yonke ebomini bam njengoko ndinjalo ngokuya bendiya kuba ngolilungeleyo uqwilo kanye ngoku ngokuba ndiyazi ukuba oko yivangeli yenyaniso yabona oko yinyaniso akukho nasinye isibhalo ebhayibhileni apho nabane wakhe wabhaptizelwa nakweyiphi engenye indlela kodwa egameni likayesu kristu umyalelo kayisenyana nomoya oyingcwele kuphela hambani ke ngoko nibafundise kuzo zonke intlanga nibabhaptize egameni likayisenyana moya oyingcwele hayi ukubiza ezi zihloko phezu kwabo kodwa babhaptizeleni egameni likayisenyana moya oyingcwele nto leyo ingu inkosi yesu kristu wonke ubani ebhayibhileni wabhaptizelwa egameni likayesu kristu kwaye ibhayibhile itshilo ukuba lo uyakuthi aphungule nalinye ilizwi kuyo okanye ongeze igama elinye kuyo nangayiphi indlela usizi kubo ke ndinokwaneleyo endifanele ndoyike malunga nako ngaphandleni kokongeza into ethile okanye ndiyisuse esibhalweni indifake engxakini amaxesha amaninzi kodwa ndihleli kanye apho ulukhuselo lwam indenze ndazahlula kwizihlobo ezininzi bamkile kum ngenxa yaloo nto kodwa nje okoko ndisagcine lo mhlobo apha inkosi uyesu kwaye ulilizwi akukhathaliseki nokuba ingamagingxigingxi indlela inzima indlela uza ngendlela enye kwaye ukuba babiza umninindlu belizabhule kobekela phi ukubabiza abo bangabafundi bakhe ngoku inkosi ibe nani nonke kwaye inisikele kuyo iveki kwaye ininike okungcono endinokuthandazela ukuba uthixo aninike ngumthandazo wam ngoku siza kufunda kwelixabisekileyo ilizwi. Kwaye ngoku khumbulani kwakhona ngolwesithathu ebusuku, ingaba kukho inkonzo yomthandazo waphakathi evekini okanye nantoni na? Ngomvulo kunye nolwesibini ebusuku yimihlangano yomthandazo wasendlini. Ndiyaqikelela abantu bayazi. Umzalwane uJunior Jackson, ingaba usesakhiweni? Ewe, kanye ngapha kulapha. Umzalwane Jackson, kulungile. Ndi omnye umzalwane uJackson apha ndi. Kwaye umzalwane uDon Rudel, ingaba ulapha esakhiweni ngobusuku? Umzalwane uDon khona angapha. Kwaye abanintsi babo abazalwane ndiyababona, abazalwane apha abasuka eKansas kunye neLouisiana kunye nendawo ezahlukileyo jikelele elizweni. Kwaye ndinothile omdala umzalwane apha ngobusuku ngokunjalo. Ndinomzalwane uThomas Kidd ehleli khona ngapha ekunene, enamashumi asibhozo anesine eminyaka ubudala kwiintsuku ezimbalwa. Kwaye malunga nesithathu okanye isine seminyaka egqithileyo watyandelwa ingxaki yomhlaza wamadoda, kwaye wayesifa ngumhlaza. Ugqirha wamlalisa nje ukuba afe. Kwaye ndiphantse ukumosha inqwelo yam endala ukuya kufika kuye phezulu eOhio. Kwaye inkosi uYesu yamphilisa kakuhle nalungileyo. Kwaye naku yena kunye neqabane lakhe elincinci ngobusuku. Kwaye abanintsi benu niyabazi, mhlawumbi abanye ababazi. Kodwa nantsi indoda kunye nomfazi ababeshumayela ivangeli phambi kokuba ndizalwe. Cinga ngoko, kwaye ndiyindoda endala, yabona? Ngoku ndijonga kubo, kwaye bona besahamba, ngoku ndithabatha inkuthazo. Sonke kuthi siyamazi umzalwane uBilly Dawe ehleli apha ecaleni. Kwaye owu, sinonjani umbulelo ngazo zonke iintsikelelo ezinkulu zikaThixo. Zanga zingaqhubekeka zibe nathi lide ixilongo lokugqibela lihlokome. Kwaye niyazi, siyakuqhwilelwa sonke ngokudibeneyo ukuhlangana nenkosi esibhakabhakeni. Ndicinge loo nto, abanyamaleleyo abantu abasayi kukubona kwakhona, kodwa uyakuhlangana kunye neqela lonke. Abo abasabudlayo ubomi baya kuba besekho ekufikeni kwenkosi, abasayi kubaphangela okanye kubathintela igama lithi abo balele, hayi abafileyo. Hayi, amaKristu akafi, bathabatha nje ukuphumla okuncinci, yabona? Yiloo nto yonke, bowu bethu. Kwaye ixilongo likaThixo liyakuhlokoma, kwaye abafele kuKristu baya kuvuka kuqala, babonakale kwabaninzi. Kwaye bonke ngaxeshanye kwenzeka ukuba ume kwaye ujonge, kwaye kulungile. Nanku ya umzalwane, kwaye uyazi aliselide. Kwimizuzu embalwa siya kuguqulwa ngesiquphe ngokukhwanyaza kweliso. Kwaye ngokuhlangana kunye nabo sinyamalale emhlabeni, sichwilelwe phezulu ukuya kuhlangana nenkosi esibhakabhakeni. Kwaye ukucinga nako konke esikubonileyo ezibhalweni nobungqina obucacileyo beyure esiphila kuyo inokwenzeka phambi kokuba inkonzo iphele, cinga njengoko ngobu busuku. Ngoko, ngako oko, sisondela elizwini lakhe, ngelixa sityhila kumaHebhere, isahluko seshumi elinesithathu, kwaye siza kufunda ukusuka kumqolo weshumi, ukuya kumqolo weshumi elinesine. SamaHebhere ishumi, kwaye okanye uqolo, amaHebhere ishumi elinesithathu, ishumi, ukuya kwishumi elinesine. Ngoku, njengoko benditshilo, si, xa sibhambathisa kumbuso kwiflegi yethu, nto leyo ilungileyo, sisoloko sisima ngelixa sibhambathisayo kumbuso. Kwaye zonke ezinye iziganeko ezikhulu siyema ukunika intlonipho okanye sikhahlele nanjalo njalo kwisizwe sethu. Kwaye xa bedlalayo uThe Star Spangled Banner siyema sinike imbeko. Kwaye njengamajoni obuKristu masime sinike imbeko ngelixa sifunda ilizwi likaThixo. Phulaphulisisa ekufundweni kwelizwi. Isizathu endithanda ukulifunda lona, amazwi am angasilela kodwa wakhe akasokuze. Ke ukuba ndifunda ilizwi lakhe lodwa, niyakusikeleleka. Umqolo weshumi wesahluko seshumi elinesithathu samaHebhere. Sinesibingelelo thina abangenagunya lakudla kuso abo bakhonza umnquba. Kuba ezo zinto ziphilileyo zigazi lazo lingeniswa ngenxa yesono kweyona ngcwele nguye umbingeleli omkhulu, zitshiswa ngaphandle kweminquba. Ungoko atheno Yesu ukuze abangcwalise abantu ngelilo lakhe igazi weva ubunzima ngaphandle kwesango. Masiphume ke ngoko siye kuye ngaphandle kweminquba sithwele ingcikivo yakhe. Kuba apha sinamzi uhleliyo kodwa singxamele lowo uza kuza. Nkosi Thixo, onoxanduva ngeli lizwi kwaye enoxanduva lokulinakakela lona ukuhla ngazo izigaba ukubona ukuba liza kuthi lingakrexezwanga. Linyulu ilizwi elimsulwa likaThixo. Sililondoloze kakhulu lona ezintliziyweni zethu ngeli thuba. Qhekeza esi siqendwana, Nkosi, usenze sibe ngumxholo wethu ngobusuku, ukuze thina, abantwana bomntu, sibe nokuqonda kuyalela kukaThixo. Kuba sikucela oko egameni likaYesu. Amen. Isifundo sam ngolu rhatya ukuphumela ngaphaya kweminquba. Iluhlobo oluthile lwesifundwana esincinci esingaqhelekanga, kodwa uyazi, sisoloko simfumana uThixo kwizinto ezingaqhelekanga. Ihlabathi lingena kwizinto ezizizithethe, de nantoni engaxhaphakanga ekuxhaphakeni kwesiqhelo iba yengaqhelekanga. Njengoko ndishumayele apha kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo apha emnqubeni ku ongaqhelekanga. Kwaye umfama ngongaqhelekanga kusomashishini, usomashishini ngongaqhelekanga kumfama. UmKristu ngongaqhelekanga kwikholo ongakholwayo, nanjalo njalo. Kufanele ukuba ube sisidenge sothile. Ke nantoni engaqhelekanga ikwenza uhlobo oluthile lwesidenge ekuxhaphakeni kwesiqhelo. Kwaye ngoko ke abantu bakaThixo kunye nabaprofeti bakhe kunye nabathunywa bakhe kuso isigaba abathwala umyalezo wakhe ukusuka elizwini babethathwa ukwezidenge kongaphandle. UNowa wayesisidenge kwihlabathi elalikrelekrele kakhulu lakhe owayeshumayela kulo. UNowa wayesisidenge ngenene kuFaro enonyawo lwakhe kwisihlalo sobukhosi, aze emva koko abushiye ngenxa yegquba labombi bodaka njengoko babecinga. Kwaye uYesu wayesisidenge ebantwini. Kwaye bonke kubo babesebenza baze baphilela uThixo babethathwa izidenge. Bafanele baye ngaphaya kwiminquba ababenayo. Ngaphezulu, nangaphezulu, ndenziwe ukuba ndikholelwe ukuba abantu abafikeleli kuKristu. Ngoku ndilapha ukuzama kunceda ngandlela yonke ndinokuba nayo kwaye ndenze intetho yam icace kangangendlela endaziyo ukuba ingenziwa njani kwaye ningabulaleka nam ukuba ninganakho. Njengoko ndijonga kwaye ndishumayela ukunqumleza isizwe kwaye ndiqaphele abantu ndiqondisiwe ngokugcweleyo ukuba abantu abafikeleli kuKristu. Kwaye ndiyakholwa ukuba lutshaba olubeke esi sithintelo. Ngokuba isizathu ndikholelwa oku akayonto abalathiswa kuyo. Baye mhlawumbi balathiswe kumgaqo okanye imfundiso okanye iqela okanye amava okanye imvakalelo okanye into ethile enjengaleyo endaweni yokukhonjiswa kuKristu ilizwi. Yiloo nto ndicinga ukuba abantu babeke isiphelo sabo sikanaphakade phezu komgaqo othile okanye imvakalelo ethile. Njengoko abanye besithi, ndingqunqe ndikumoya, ndithethe ngelwimi, ndive umlilo ubaleka apha kum. Kwaye uyazi, zonke ezo zinto zingalinganiswa ngumtyholi. Kukho nje into enye engenakuyilinganisa, elo lilizwi. Kwingxoxo mpikiswano phakathi kwakhe noYesu, ngalo lonke ixesha uYesu wamoyisa, kubhaliwe ilizwi. Kwaye ndiyakholwa namhlanje ukuba isizathu sokuba abantu bengezi kuKristu kungokuba bakhonjiswa abanintsi babo kwihlelo. Yiza uzimanye necawa yethu, okanye funda incwadi yenkolo yethu, okanye kholelwa imfundiso yethu, okanye inkqubo ethile yohlobo oluthile. Bakhonjiswa kwindlela engeyiyo.
kwaye izenzo zabo kunye nobomi ababuphilayo ngaphandle koKristu ubonakalisa ebomini babo bungqinelwa kwayilanto inye. Umzekelo, andifuni kuvisa ntlungu nakwezikabani imvakalelo, kodwa ngasemva nangaphambili ukunqumleza isizwe ndibohlwayile abafazi abaneenwele ezimfutshane iBhayibhile leyo. Ndibohlwayile abafazi abanxiba ezimfutshane abasebenzisa iziqabibuso. Kwaye minyaka le iya iba mbi ibonisa ukuba kukho omnye umnwe ndaweni ithile obalathisela kwenye indlela ethile. Kwaye abafiki kuKristu. Kwaye bathi singabecawa, icawa yethu ayenzi mahluko into ekholelwa yona icawa yakho. UThixo wathi akulunganga. Kwaye ukuba kwenzekile bafike kuKristu, baya kuyiyeka loo nto. Kwaye hayi kuphela loo nto, kodwa indoda iyakuthatha indawo yayo ukuba ifike kuKristu, kwaye ichasane naloo nto. Abayeni abayi kuyeka amakhosikazi abo benze ngolwahlobo. Indoda yoqobo ayifuni unkosikazi wayo enze ngalaa ndlela. Umfo omncinci apha esixekweni ngenye imini waphantse wabulala amakhwenkwe amabini amancinci. Babe segaraji yokutha ethile, ninabantu baseJeffersonville niyibonile ephepheni. Kwaye le ntombi incinci yabalekela igaraji yokutha inganxibanga nto kakhulu konke, kwaye abafana ababini behleli apho benza intetho. Kwaye umsebenzi wafuna ukwabulala amakhwenkwe amabini, kwaye wabanjwa ngaloo nto wabekwa enkundleni. Waza umgwebi wambuza, kutheni we enxibe ngolo hlobo? Wathi, ndicinga ukukhangeleka mhle. Ngoku kukho into ethile engalunganga nalaa ndoda. Andikhathali nokuba ingumoni, kukho into ethile engalunganga kunye nayo. Uthando lwayo kulaa mfazi alunakunyaniseka ize imbekele isabatha sezinja ngolwahlobo. Kukho into ethile engalunganga. Ngaba umntu ukhe wabuyela engqiqweni yokuba bangohlula phakathi kokulungileyo nokungalunganga? Nizibonile iimpahla zokuhlamba ezintsha abaze nazo? Niyayazi ingqikelelo yam yokuba abafazi ekugqibeleni baya kuza kumagqabi omkhiwane amakhulu amathathu anesithathu eminyaka eyagqithayo. Kwaye ngoku banabo abanxiba amagqabi omkhiwane emibhinqo ebonakalisayo. Ilizwi lenkosi alizange lasilela, yabona? Kwaye kwakuza kwenzeka nje phambi kokuphela kwexesha wabuyela kwigqabi lomkhiwane kwakhona. Ndandifunda kulinda ixesha iLife yayithethwe kumashumi amathathu anesithathu eminyaka eyagqithayo phambi kokuba abafazi bawe. Yayichazwa ukuba baya kuyenza njani kulo mhla, kwaye naku belapha indlela baza kunxiba ngayo impahla njengamadoda, kunye nendlela baya ukungabi nasimilo kwabafazi kuya kuhla kwesi sizwe. Ukuhla kakhulu kuzo zonke izizwe ezikhoyo ehlabathini yile Amerika unelona gquba linyukunyuku. Oko kungokwamanani. Izinga lomtshato noqhawulo-mtshato luphezulu kwesi sizwe kunayo nayiphi enye indawo ehlabathini, kwaye ezinye izizwe ziyalinganisa. Sasiqhele ukulinganisa iFrance ubunyukunyuku nobumdaka besasizwe, kwaye ngoku bafumana umzekelo kuthi siqabele ngapha komda wabo. Ndiyazi kukho isizathu sokuba abantu bangangeni kuKristu. Ukuba bebeya kuba nakho, bebengayi kwenza ngolo hlobo. UYesu weva ubunzima ngaphandle kwamasango ukuze abangcwalise abantu bakhe ngegazi elile lakhe. Ungcwaliseko luphuma kwigama lesiGrike ehlangeneyo ethetha cociweyo yaze yabekwa bucala kwenzela umsebenzi. Kwaye xa uThixo ecoca abantu bakhe ngegazi likaYesu, ubacoca kubunyukunyuku behlabathi aze ababeke bucala kwenzela umsebenzi. Kungoko atheno Yesu ukuze abangcwalise abantu ngelele lakhe igazi weva ubunzima ngaphandle kwesango. Nku nakubantu be-full gospel babuyela emva emseleni ababephuma kuwo. Nalintoni ibandla lakwamoya kumashumi amane okanye amahlanu eminyaka yagqithayo? Baziqalekisa kwaye bazigweba kwaye bazenza intlekisa icawa babephuma kuzo wona amahlelo. Benza ntoni? Njengenja kumhlanzo wayo nehagu emgxobhozweni wayo, bajikela kanye emva kwindawo babembiwe kuyo, kwaye ngoku icawa zabo zinyukunyuku nje njengezinye zonke.
yayinto ethile njengoko nditshilo ngalentsasa ngohlobo abantu banjengoko upetros wakutshoyo kongcwele ngcwele umateyi kwishumi elinesixhenxe isine ukuya kwisibhozo apho athi kulungile ukuba lapha masakhe iminqumba ibe mithathu kodwa umoya wabayalela ukuba bangayenzi wathi lona ngunyana wam oyintanda mveni yena kwaye ulilizwi yena lo nguye emasijonge kuye ilizwi hayi kuthabatheka kwethu okanye into ethile engenye ulilizwi lam mveni yena kwaye yintoni abayibonayo emva kweli lizwi lathethayo kubo nku uMoses noEliya babengekho kungekho nomgaqo kungekho nanto eshiyekileyo kodwa uYesu kuphela kwaye ulilizwi kuphela koko abakubonayo ngoku ukuphumela ngaphandle kweminquba siyafumana ukuba kwiminquba yabo apho esi sehlo sikhulu senzeka khona phezulu kwintaba yoguqulo njengoko uPetros kamva wayibizayo intaba engcwele apho wahlangana nabo ngoku andikholelwa ukuba umpostile wayethetha ukuba intaba yayingcwele wayethetha ukuba yayinguthixo ongcwele entabeni asilo bandla elingcwele asingobantu abangcwele umoya oyingcwele ebantwini umoya oyingcwele ungcwele ungumlawuli wakho nomkhokeli wakho kwaye siyafumana kule minquba mincinci apha phezulu entabeni ukuguqulwa xa bayalelwayo ukuba beve kuphela kwento ababeyalelwe yokuba bayenze ukuba bave ilizwi kuphela kwento abayibonayo yayingengomgaqo abazange babone nto ingenye kodwa uYesu kwaye ulilizwi lenziwe inyama intle kangakanani loo nto umnquba omnye owawusemyezweni e-edeni xa uthixo walibiyelayo ibandla lakhe emyezweni e-edeni abantu bakhe babenodonga olunye lokuhlala emva kwalo elo yayililizwi babenekhaka elinye isikrweqe esinye into enye ngokuba uthixo wayesazi yintoni eyakumeyisa umtyholi kwaye elo yayililizwi uYesu wenza kwa into ekwanye lilizwi libhaliwe kwaye uSathana wazama ukuligquma lona hayi ukulicaphula lona ukuligqumela yena kwaye uYesu wathi kwaye kubhaliwe kananjalo ngoku kufuneka sihlale nelalizwi kwaye kule minquba ababenayo phaya kaPetros Yakobi kunye noYohane kunye noYesu uMoses kunye noEliya kwaye eminqubeni yabo babona ithunzi lomkhosi wasemazulwini okanye intsika yokukhanya indanda kweli lifu elaguqula inkosi uYesu kwaye xa babekulungele ukwenza ihlelo elinye lomthetho kunye nelinye labaprofeti nanjalo njalo ilizwi lathi lona ngunyana wam oyintanda mveni yena ngoko koko bekuya kuyalelwa kwakunjengokuba kwakunjalo kanye edeni hlalani nelizwi lo ngumnquba kathixo wabantu bakhe ikhangeleka namhlanje ukuba ngumhla xa abantu baya ngaphaya kweminquba kuyo yonke into baya ngaphaya uyazi ndaxelelwa ngaxesha lithile ligqithileyo ukuba babenenqwelo ntaka ijethi ngoku enoku eyenza ingxolo esiyivayo apha eshukumisa iifestile kuxa inqwelo ntaka ibaleka kakhulu ukuba inqumle isandi sayo ibizwa isithinteli sandi kwaye xa isiya ngaphaya kwesandi sayo iphantse ingabi nakuthinteleka koko inokukwenza kwaye ndiyacinga khona phaya ukuba sifumana isifundo xa sisiya ngaphaya kwesithinteli sandi sethu ukuya kwilizwi likathixo ngoko akukho sithintelo koko uthixo onokwenza ngomntu okulungeleyo ukuya ngaphaya kweminquba iminquba yabantu ukutsho ngoku siyabona ukuba ukuya ngaphaya kweminquba ukuya ngaphaya koku ndibona uSathana naye uthabatha abantu bakhe ukubasa ngaphaya kweminquba yokuzathuza ngapha yakwe kweminquba yokuzicingela uSathana uthabatha abantu bakhe ngenye indlela ngapha yakweminquba uThixo uthabatha abantu bakhe ngapha ya kule iyenye indlela naye uSathana ubathabathela ngapha yakweminquba yokuziphatha ukuqhelekileyo xa ifika kwindawo apho abantu kwaye banokunokuziphatha baze benze kwaye bayekwe ngezinto abazenzayo namhlanje kucwangco lwezimilo ingaphezulu kwengcinga zam ukuba ingamyeka kanjani umfazi wayo laa ndoda khona phaya anxibe ngolwahlobo ize iqhwabe omnye umntu ngokumthuka ingaphezulu kokuzicingela kufanele yazi ngcono kunokuya ngapha yokuziphatha kuqhelekileyo iphi indawo ekumiwa kuyo enye indoda okanye umfazi kule minyaka yam ndingakubuza oku kungathini ukuba umama wam okanye umama wakho malunga namashumi amahlanu eyagqithayo ahambe esitratweni enxibe enye yezi zimfutshane okanye ibhigini nokuba uyibiza ntoni kuye umthetho bunokumchola ngoko nangoko ababeke kumzi wabaphambanayo inenekazi lishiya indlu linganxibanga mpahla zangentla kwaye lifanele ukuba liselugcinweni ngokuba ngokwasengqondweni kukho into ethile engalunganga kwaye ukuba bekusezingqondweni ukwenza into enjalo ngoko ngenene luphawu lokuba into ethile iphambanile isekukusilela engqondweni ukuya ngaphaya kokuzathuza bunyukunyuku kwaye xa indoda inokutshaya imidiza kwaye ugqirha ibonakalisa kuyo ukuba amawaka afa minyaka le ngenxa yalonobangela kwaye impakuze futhi kwimidiza ikhangeleka ngathi kukho into ethile engalunganga kunye nengqondo yala ndoda kwaye xa indoda inomothuko engqondweni kwaye ingakwazi ukuziqokelela into eyenzayo iya kukhangela igumbi likagqirha elikhoyo apho elizweni kuya kufumana into engalunganga kuyo kodwa ngoko iya kuma ebharini okanye emotweni ize isele de iphambane ngokupheleleyo ichithe imali yayo ukuzidubudela kuloo nto kwaye ukuba kuyenzeka ukuba iye kuyo ngaphandle kokunxila butywala ngoko iya kuchitha yonke ipeni eyifumanayo kwigumbi likagqirha izama ukufumana kungalunganga kuyo ayenzi intsingiselo ukuba kuya kuza ukhethe amantshontsho phezu kwesixeko kwaye ndiyakuthabatha umpu wam ndize ndiye kwindawo engasemva iyadini yam ndize ndimdubule lokhethe kwimizuzu elishumi kusuka apho ndiyakube ndisejele bebeya kwenza ndibanjwe ngesenzo esingekho mgaqweni ukuphatha umpu esixekweni ukubeka engozini ubomi wabantu ngompu ukudubula phezulu emoyeni kukhethe ndingabulala umntu banokutsho kufanele amkiswe emva koko baya kuthengisela indoda utywala obaneleyo ukuba inxile baze bayifake emotweni inokubulala usapho lonke luphelele kwaye xa ibanjiwe ikhupha idola ezintlanu indleko ukubulala okucetyiweyo yintoni ingxaki nehlabathi okuthile akulunganga ndaweni ithile ngoku ukuya ngaphaya kweminquba ngaphaya kokuziphatha ngaphaya kokuzathuza uyaqaphela abezopolitiko bethu namhlanje abasayi kutsho kwanto malunga nokufundwa kwibhayibhile esikolweni bayoyika abazi ukuba umoya ubhudlela ngaphi abazi nokuba baye kuphulukana nevoti okanye hayi sifuna omnye uAbraham Lincoln sidinga omnye uJohn Quincy Adam sifuna umntu othile oyakuma kungakhathaliseki nokuba umoya ubhudlela kweliphi icala banike ukuzibophelela kwabo kunyanisekileyo namhlanje umshumayeli wehlelo nangona umbonisa elizwini inyaniso akazi amakakwenze uyoyika kuba uya kuphulukana netikiti lakhe lokutya sidinga amadoda nabafazi namhlanje abanyanzelayo ngevangeli umntu othile uya kumachaze imbophelelo yakhe olathe okulungileyo nokungalunganga nokuba ilizwi likathixo lilungile okanye ihlelo lilungile uyesu wathi malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki kwaye lam linyanise amazulu nomhlaba ayakugqitha kodwa amazwi am akasayi kugqitha
So you see, they go beyond the camp of God's word.
Ke uyabona baya ngapha kweminquba yelizwi likaThixo kuya kufumana impendulo yabo.
Xa waye wabacenga bona basuke kwiminquba yelizwi likaThixo. Njengoko wenzayo kuEfa emiyezweni Eden, uSathana wenze kwa into enye namhlanje. Kulungile, siya kufumana oko.
Abantu bayacengela kwimigaqo nezivumo zokholo ngaphandle kweminquba ukuya kwiminquba yabo yemigaqo nezivumo zokholo. Babe neminquba nabo kwaye oko babeka kumnquba wakhe. Kungumnquba wemfundo, imfundo yezakwalizwi, imisebenzi, isidanga sobugqirha, imfundo, uhlobo lobuntu, yonke into echasene neminquba yelizwi likaThixo. UThixo uneminquba yabantu bakhe, ihlelo neminquba yalo. 3,000 years ago, umuntu ebenakho ukuhlangana noThixo phansi naphi na yayinto eqhelekileyo ukuba umuntu ahlangane noThixo. Kodwa kutheni bengahlangani naye namhlanje? Kukho abantu abaninzi, amawaka aphindwe ngamawaka kunye nezigidi abangaphezulu kunababekho kumawaka amathathu eminyaka yagqithayo. Kwaye noko uThixo uyinto yakudala ethile ekwakuthethwa ngayo kwimbali ethile yakudala. Abahlangani noThixo kwisiqu njengoko babesenza kwiminyaka eminintsi eyagqithayo. Njengoko nditshilo, amawaka amathathu, kumawaka athile amathathu eminyaka eyagqithayo. Abasayenzi, akuqhelekanga ukuba umntu ukuhlangana noThixo. Ukuba umntu uthetha ngaloo nto ubalelwa njengomntu ophambeneyo. Umntu ophulukene nengqondo zakhe iye ngaqhelekanga kakhulu kubo. Kwimeko kaAbraham kunye nakwiminquba yakhe, kutheni yayiphantse yayinto yemihla yonke yokuba uAbraham ahlangane noThixo. Wathetha naye, hayi kuphela koko, kodwa xa behla baya eGerare ukuya kuphambukela, siyafumanisa ezantsi apho ukuba uThixo wayeseminqubeni kunye noAbimaleki umFilistiya. Yayinto eqheleke kakhulu. Babehlala kwiminquba yobukho bakhe. Namhlanje bahlala kwiminquba yabo, kwaye abananto yakwenza neminquba kaThixo. Abafuni into yakwenza nayo ngokuba ibaxiweyo kwihlabathi. Ibaxiwe kubo. Kodwa khumbula, xa uThixo walungisa iminquba yokuqala esenzela abantu, wayibiyela ngelizwi lakhe. Usoloko esenza. Kodwa namhlanje kwiminquba yabo abayenzi loo nto. Yiloo nto ungeva kakhulu malunga noThixo. Ngoku ndiyakholwa ukuba iminquba njengoko Mozisi, indlela awadibana ngayo noMozisi entlango. UMozisi wayenomnquba phandle phaya apho wayidlisa izimvu zikayisezala uYitro kwicala elingasemva kwentlango. Kwaye ngenye imini, kulo omdala umashumi asibhozo eminyaka obudala umalusi wezimvu, wabona ukukhanya, intsika yomlilo etyholweni livutha. Kwaye wahlangana noThixo, indoda yayibaleka kuThixo. Kusuku olulandelayo, ngamanye amaxesha kuhlangana noThixo kukwenza wenze izinto ezingaqhelekanga. UMoses wayengaqhelekanga kakhulu kusuku olulandelayo. Wayenomfazi wakhe enqumleze iyesile kunye nomntwana ethangeni lakhe kunye neendevu zakhe ezinde zivuza kunye nokhuni olugoso esandleni sakhe esihla esiyayiphutha kuya kubhukuqa isizwe. Ngoku lowo yayingumbono ohlekisayo. Uyaphi Moses? Ndiyayiphutha. Uyela ntoni? Ukuya kuyibhukuqa. Wayedibene noThixo. Uhlaselo lwendoda enye. Yayikhangeleka imbi kakhulu, kodwa into yayo yeyokuba wayenza. Ngokuba wayedibene noThixo. Njengomntu omnye esiya kuthabatha iRussia, yiloo nto kuphela oyidingayo umntu omnye entandweni kaThixo. Moses wayekwintando kaThixo. Wayeyikhuni olugoso wayenalo esandleni sakhe, hayi krele ukhuni. Izinto ezingaqhelekanga uyazenza uThixo. Kodwa khumbula, uMoses kwakufuneka aphumele ngaphandle kweminquba awayehlala kuyo ukuze ayenze le nto. Ngokuba wayelapho kunye nomkhosi wonke, wayezange akwazi ukuyenza. Ngawo wonke umkhosi waseYiputa zange abe nakho ukuyenza. Kodwa ngenye imini, uThixo wammemela kweyakhe iminquba. Wathi, ungubani wena? Wathi, ndinguye, ndinguye. Hayi, ndandinguye okanye ndiyakuba nguye. Ixesha langoku, ndinguye. NdinguThixo kaAbraham, Isake noYakobi.
ndikuvile ukukhala kwabantu kwaye ndisikhumbule isithembiso sam kwaye eli lixesha loku ukuba kuzaliseke. Ndithumela wena ezantsi, Moses, kunye nolukhuni lusesandleni sakho. Yayintoni? Yena ngoku abantu bacinga ukuba uphambene, kodwa yintoni awayenzayo? Waphuma kubinqoba yakhe. UFaro emfundisile yena amashumi amane eminyaka kwiminqoba yesikolo kwaye wohluleka. Kwaye kwathabatha uThixo amanye amashumi amane ukuyikhupha. Yonke imfundo yakhe kunye nako konke okwemfundo yezenkolo owayeyifundisiwe yathabatha amashumi amane ukuyikhupha kuye. Waza uThixo wamsebenzisa amashumi amane eminyaka. UThixo unexesha elibi kakhulu elungisa indoda yakhe. Kodwa uyabona, akazange abe nokumfumana uMose. Ukumfumana uMoses, de uMoses waphuma kwiminqoba azenzele yona umntu. Kwindlela yomkhosi yokuyenza, kunye nendlela yenyama yokuyenza, ukuya kwindlela engaphezu kwendalo yokuyenza. Ngoko xa wafika kuloo minqoba, uThixo wabanakho ukumsebenzisa. Ngoku, siyafumanisa ukuba kule ntlango, siyaqaphela xa bathabatha baza bathatha indawo zabo, baza baphuma iyiphutha, ukuya kwiminqoba kaThixo. Baphuma kwiminqoba yababingeleli nabo bonke besithi, zithengiseni, nibe ngamakhoboka ixesha lonke. Xa uMoses umprofeti wehla, weza waza, wangqinela ilizwi likaThixo, lalifikile ukuba uThixo lo wenza isithembiso wayelapho ukubakhulula abantu. Basuka kwiminqoba ababekuyo, ukuya kwiminqoba wesithembiso selizwi likaThixo leyure. Bamkholelwa la mprofeti ngokuba uPawulo ukungqinela lalibonakalisa ukuba yayililizwi likaThixo ngqo. Kwaye izinto awazenzayo zabonakalisa ukuba yayilungile, kwaye intsika yomlilo yamlandela ecaleni yabonakalisa ukuba yayililizwi likaThixo. Ngoku kulo mnquba, imimangaliso, imiqondiso kunye nezimanga zazikule minquba. Babakhupha babasa intlango, bashiya iminquba yabo yenyama, bashiya iminquba yodaka. Bashiya iminquba yenziwe ngengca kunye nezitena ukuya kuhlala kwintente ngaphandle entlango apho kwakungekho zinkozo okanye kwananto engenye. Ngamanye amaxesha uThixo usicela ukuba senze izinto ezingabhadlanga kweyethu ingcinga. Kwaye ukuba ukhe wayishiya iminquba yakho ikuzathuza, leyo yindawo yakumfumana khona uThixo. Qaphela, njengoko baphumayo baya entlango, kwakukho imimangaliso, imiqondiso, xa baya kule minquba. Ngokukhumbula, bashiya iminquba yaseyiphutha, baza baphumela ngaphandle kuya entlango, kunye neminquba kaThixo. Wazi njani ukuba yayiyo? UThixo wathi, abantu bakho baya kuphambukela iminyaka emakhulumane, kodwa ndiya kubakhupha ngesandla esinamandla, kwaye ndiya kubanika lo mhlaba apha. Kwaye babesendleleni yabo ngokukhanya okungqinelweyo, umprofeti ongqinelweyo ngemiqondiso izimanga yokuba uThixo wayeseminqubeni kwaye babesendleleni yabo. Babenentsika yomlilo, babenomprofeti, babenemana, babenamanzi aphilileyo. Amen. Babetshintshile umhlaba wokuhlala uguqulweyo, kwakufanele bayenze. Kwakufanele bayenze, babengenakuzibona ezo zinto eyiphutha. Kwakufanele batshintshe umhlaba wokuhlala ukuze babone ungaphezu kwendalo. Kuya kuba njalo nakubantu balo mhla, kufanele batshintshe iminquba ukusuka kuwo amahlelo athi iintsuku zemimangaliso zadlula, akukho nto injengobhaptizo lukamoya oyingcwele. Kwaye zonke ezi zibhalo ziyaphosisa kwaye zazisebenza kwesinye isigaba. Kofanela utshintshe umhlaba ohleli kuwo. Yiya ngaphaya kwaloo minquba, ukuya apho zonke izinto zinokwenzeka. Zonke kuzo zazingqinela ubukho bakhe eminqubeni. Ngoku qaphela ngoko, bona babenze yenziwe ngumntu iminquba ezithethe nezivumo zokholo, emva kokufa kukaMoses. Kwaye uThixo waqubisana nabantu iminyaka emininzi. UThixo akakho kwiminquba yakhe nakanye kwiminquba yabo, ngokuba bazenzele iminquba, iminquba enguzenzele. Khumbula, xa babebizelwe ngaphandle kweyiphutha, uThixo wabanika umprofeti, wabanika idini lemvana, wabanika konke ababekudinga. Ilizwi, umqondiso, umangaliso, umprofeti, ukubakhokela, isicamagushelo, ukubakhathalela, intsika yomlilo, ukubakhokela. Kwaye xa bafikayo ngaphandle entlango, babenganelanga futhi,
babefuna nto yimbi abanokuyenza ngokwabo. Inceba yayinikezele loo nto ngoku bafuna into ethile yokuyenza ngokwabo ukuze babenze umbutho baze bakhalaze baze balwe baze baxhalabe ngubani oza kuba ngumbingeleli omkhulu kwaye ngubani oza kuba koku kokuya okanye okunye okanye umkhulu kwakubanye uThixo wathi Moses zahlule wena kubo kwaye wabaginya nje ekuphekeni kokora ngokuqaphela yonke le miqondiso kunye nezimanga zangqinela ubukho bakhe emva koko wa umntu wazenzela iminquba iminquba yovumo kholo kunye nesithethe hayi iminquba kathixo yelizwi lakhe iminquba yeyabo kwafuneka abashiye ngokuba ulilizwi akanakuhlala apho abantu bafundiswa ngaphandle kweli lizwi uthixo akanakuhlala kwiminquba akanakho akazange ayenze kufanele ahlale nqo apho ilizwi lakhe likhoyo xa kwafuneka ayishiye laa minquba ngoko ye laqela lonke labantu awathi wabakhupha ngaphandle iyiphutha wahlala kuphela phakathi kwabaprofeti bakhe abo ilizwi lakhe leza kubo ilizwi leza kumprofeti ukuze kungqinela iyure wahlala phakathi kwabaprofeti kwaye watyhila kubaprofeti indlela abaqalekisa ngayo abantu kwaye baqalekisa into kwaye uThixo bafundisa imithetho yakhe kunye nendlela yobomi kwaye abantu babesoloko bechasene nayo kwaye bamtshutshisa umprofeti kwaye ekugqibeleni bamxuluba ngamatye okanye bamsarha wabaziziqwenga kwaye bamsusa uYesu wathi ngowuphi kubaprofeti abangathanga oyihlo bambulala ngubani kubo kwabo balungileyo owayethunyelelwe kubo kwaye wathi imisebenzi yoyihlo niyakuyenza wayengathethi kumankomanisi wayethetha kubabingeleli abantu bamahlelo abafarasi nabasadusi ndiyacinga ukuba ilizwi lakhe aliyikuguquka kakhulu obusuku kuphela beliya kuba ngaphezulu kancinci mhlawumbi kubo ngoku siyafumanisa ukuba wahlala ngoko phakathi kwabaprofeti bakhe waba ngoko ngowasemzini kubo kuba uhlala kuphela elizwini lakhe ukuba aliqinisekise lona ibhayibhile ithile ukuba uyaliqaphela ilizwi lakhe ukuba aliqinisekise lona uzama ukufumana uthile ukuba nje unokufumana indoda ebuthathaka njengoSamson uSamson wanikela ngamandla akhe kuThixo kodwa wanikela ngentliziyo yakhe kuDelila leyo yindlela esithi kumaxa amanintsi senze ngayo namhlanje kunika nje kuthile uThixo kodwa hayi konke kodwa uThixo ufuna konke okwethu njengesibophelelo seinsurance xa ufumana isibophelelo seinsurance ungaba sele ufumana ukhuseleko olupheleleyo kwaye yiloo nto lentsikelelo yokuqinisekiswa isenzela kona i-inshorensi elukhuseleko olupheleleyo ikhusela konke esikudingayo apha kobu bomi kunye novuko lwethu kunye nobomi obungunaphakade iquka yonke into qaphela uThixo wahlala ngaphandle kweminquba yabo ngoko amakhulu amane eminyaka ngokuba wayengesanawumbi umprofeti ukusukela kumprofeti uMalaki ukuya kumprofeti uYohane amakhulu amane eminyaka akukho nakunye ukujikwa kwevili athe uSirayeli wakwenza uThixo wayengaphandle kweminquba bamkhuphela ngaphandle ngezivumo zabo zenkolo kunye nekrathi kunye neyantlukwano yabo ngaselizwini amakhulu amane ngaphandle kwelizwi ukusuka komnye umprofeti ukuya komnye wahamba kwada kwangumalaki umprofeti wokugqibela emva koko kwakungekho omnye umprofeti amakhulu amane eminyaka kwaze emva koko uThixo wabonakala kwakhona ngenye imini wahamba phakathi kwabo kwakhona kodwa izithethe zabo zazithabathe kakhulu indawo yakhe phakathi kwabo waye engowasemzini phakathi kwabo izithethe zoyise benezityana zokuhlambela kunye nendlela yokulungisa iinwele zabo banxibe amaqhosha athile ezidyasini zabo kunye nezithile zabo iingubo zababingeleli bingeleli kwaye omnye umfarasi othembekileyo kwaye omnye umsadusi kwaye oko kwakuthabathe indawo yelizwi phakathi kwabo de xa uThixo wabatyelela waye ngowasemzini ndingakutsho oku ngothando nangembeko kodwa ukukuzisa ekhaya into enye namhlanje ayikaguquki nakancinci
xa esiza phakathi kwabantu kumandla akhe nokuzibonakalisa ukubonisa ukuba ilizwi lakhe liselilo izolo namhlanje naphakade ngoba ulilizwi. Abantu bathi umvumisi uBelizabule uYesu oyedwa okanye into ethile efana naleyo. Abanye baya kwenye ndaweni ithile kodwa ifanele ibe ngalandlela. Uyabona sikhange sibe namprofeti ngoku phansi amawaka amabini eminyaka. Abentlanga bakhange babe naye uyazi thenjisiweyo ekugqibeleni. Ngoku siyazi loo nto ngesibhalo, siyayazi loo nto nayo ngezembali ukuba oko kuthenjisiwe kuthi. Ngoku emva kwamakhulu amane eminyaka uThixo wahamba kanye phakathi kwabo ngenye imini. Ngokwesibhalo wayefanele ukwenziwa inyama kwaye ahlale phakathi kwabo. Igama lakhe liyakubizwa umcebisi, ngumthetheleli woxolo, uThixo uligorha usonini nanini. Kwaye xa weza phakathi kwabantu bathi asisayi kuyivumela le ndoda ilawule phezu kwethu. Yintoni ikhadi lobudlelwane enalo? Yintoni ihlelo athunywe lilo? Wayengenantsebenziswano nabo. Yonke icawa aya kuyo bamkhubela ngaphandle. Zange babe nanto yakwenza naye ngokuba wayengenguye omnye wabo. Kwaye njengoko kunjalo ngoko ke kunjalo ngoku. IBhayibhile ithe ibandla laseLaodike liyakumkhuphela ngaphandle yena kwaye wayinkqonkqoza izama ukungena ngaphakathi. Kukho into engalunganga ndaweni ithile. Ngoku kutheni benza yabo iminquba? Ukuba babenokulazi ilizwi babeya kumazi ukuba yayingubani yena. UYesu wathi, ukubani phengulelani izibhalo kuba kuzo nicinga ninobomi obunginaphakade zizo ezinixelela ukuba ndingubani. Yiloo nto izibhalo zikutsholoyo. Ngoku bangqina ngam. Kwaye ukuba andenzi imisebenzi eyayithenjiswe ukuba ndiyenze, ukuba andenzi imisebenzi athe ubawo wam ilizwi, ekuqalekeni ebekhona ulizwi kwaye ulizwi bekuye uThixo kwaye ulizwi benguThixo waza ulizwi wenziwa inyama kwaye wahlala phakathi kwethu. Ngoku ukuba ndingulaa mntu, phengulelani izibhalo nize nibone yintoni endifanele ukuyenza. Kwaye ukuba andifanelekanga, ukuba imisebenzi yam, imisebenzi engqina ngalo ilizwi, ubawo uyangqina ngam. Ukuba ayingqini ukuba ndingubani, ngoko andilunganga. Injalo loo nto. Ukuba akunaku ndikholelwa, kholelwa ilizwi, watsho imisebenzi eveliswa lilizwi. Yabona, wayengowasemzini phakathi kwabo, babengamazi yena. Asisayi kuba nanto yakwenza naye lo mfo, nje ungaqhelekanga umfo othe wazalelwa izantsi phaa esitalini ndaweni ithile. Kwaye bakholwa ukuba unina wakhe wafumana usana phambi kokuba izalwe, okanye ngaphambi yona wafumana olusana kuzalo lobugqakhwe noko. Kwaye emva koko ukuba ngaphambi kokuba usana luzalwe, ukuba wemka waza watshata uYosefu. Kwaye wakwenza oko nje ukubamba ibala elimnyama lisuke kuye isimilo sakhe. Kwaye waba yinto ayingaqhelekanga yomfo ngokuba wayengumntwana ozelwe ngobugqakhwe, kwaye sisizathu wayenjalo. Kwaye xa waphumayo wenza ntoni? Wakrazula izivumo zabo zenkolo, wawisa iitafile zabo, wababetha wabakhupha endaweni, waze wathi, kubhaliwe, amen. Oko kufanele kuxele ukuba wayengubani. Kubhaliwe. Kulungile, babengenanto yakwenza kunye nonjengayo lo mfo. Kodwa ezantsi enzulwini yentliziyo zabo babesazi oko ngubani ngokuba uNikodima ngokuphandle wachaza oko. Rabi, thina abaFarasi siyazi ngumfundisi ovela kuThixo ngokuba kukho mntu onokuzenza izinto ozenzayo ngaphandle kokuba uThixo unaye. Kutheni babengamvumi ngoko? Kungokuba iminquba yabo yabeka umda wayo. Ibingasayi kumvumela angene eminqubeni, ibingayi kumvumela namnye aye ngaphandle kuye. Babe neminquba yabo. Weza ngobusuku xa ucango lwaluvaliwe ngenene, kodwa wafumana ukuba wayenakho ukudibana naye nakanjani. Ewe, into enye ngoku. Babene waba ngongaziwayo owasemzini. Abayiqondi yona, kutheni lena iya kuba nje, kwaye kutheni leya iya kuba njeya. Xa ilizwi ngokwalo lingqina ukuba oku koko ngqo, oko bekufanele kwenziwe kulo mhla. Indlela isingene ngayo ngokuphinda nokuphinda, kodwa inyani.
wayeyiyo kubo eminqobeni yabo umbaki umaphuli wezithethe zabo umcaphukisi wecawa zabo ngenene nje umvumisi ongomoya ubizwa Belizabule yilondo wayeyiyo kwaye ndiyakholwa ukuba uyeza phakathi kwethu namhlanje uyakuba yinto ekwanye kuthi ngoba sinesithethe sinehlelo asikwazi kwa ukuvumelana omnye nomnye kutheni inye kuphela indawo apho umntu anokuvumelana kuyo leyo kuphantsi kwegazi eliphalaziweyo kwaye igazi laliphalaziwe njengembewu yobomi ukukhulisa le mbewu ilizwi ngaphandle koko imivalo yamahlelo ethu iyakusoloko ibagcina abantu kude kodwa uyakuba ngongaziwayo namhlanje uyakubizwa ngento enye uyakwenzelwa izinto uyakukhutshelwa ngaphandle kweminquba kwaye ubusazi ibhayibhile ekwanye ethe uyakuba yindoda eyaliweyo indoda yosizi eqhelene nentlungu kwaye yaliwa kwaye besiba ngokhandanisiweyo nocinezelweyo kathixo kwa eso sibhalo sichaza oko kwalo mprofeti uyiculayo thixo wam thixo wam undishiyelani na amathambo am onke andijamele bazihlaba izandla zam nenyawo zam xa babecula elo culo ebandleni imibingelolo yabo uthixo ababecinga babemkhonza babembethelela injalo namhlanje kwaloo thixo jonga kuthiloyo umprofeti uAmos xa weza esamari kwaye lo mehlo akhe amancinci anqinwa njengoko wenyukela ngapha yakoko waza wabona la mzana usisono abafazi belele ezitratweni kunye nendoda imerika yale mihla xa wajonga ngaphezulu ngapha yakwayo amehlo akhe anqinwa kwaye wayengenamntu wokumxhasa ngazimali wayengenakhadi labudlelwana uthixo wayemthumile ingaba abantu baya kuva umyalezo wakhe hayi abasayi kuva yena kodwa waprofeta waza wathi kwaloo thixo enibanga ukumkhonza uya kunitshabalalisa kwaye ndithi egameni likayesu kristu kwalo thixo esisizwe esibanga ukuba sisisizwe esinenkolo uthixo kwamnye abathi babange ukumkhonza uya kubatshabalalisa kwizikrekro zabo iya kutshabalalisa lonke ihlelo lisuke phezu kobuso bomhlaba oko babanga ukukhonza ke qaphela wabakhalimela bona kwaye bambeka yena ngaphandle kweminquba yabo uYesu weva ubunzima ngaphandle kweminquba bamkhubela ngaphandle kweminquba ngaphandle kude ngaphaya kweminquba yabo sifumanisa ukuba iBhayibhile yathi kulo mhla wokugqibela phantsi kwesi sigaba saselawodike baya kwenza kwa into enye baya kukhutshelwa ngaphandle kweminquba ngokuqaphela okwakutshoyo ukukwenza ngoko ekuvaleni bekelwe ngaphandle kweminquba apho iminikelo yayitshiselwa khona kulapho angowakhona wayengumnikelo ngoku mzalwane dade niyazi ukuba ngamnye kuni nonke kufanele ninikele kufanele ube ngumnikelo kathixo nikezela ngezinto zelizwe nikezela ngolonwabo lwakho lwelizwe nikezela ngezinto zehlabathi uyazi isizathu sokuba abantu bangasayi kuyenza uyazi igusha igusha inento enye inokunikezela ngayo kwaye leyo buboya kwaye ngoku ayicelwa ukuba ivelise okanye yenze uboya obuthile ngalo nyaka icelwa ukuba iveli iveze uboya asicelwa ukuba senze into ethile sicelwa ukuba siveze isiqhamo sikamoya oko yingaphakathi yegusha into eyiyo ngaphakathi yenza uboya ngaphandle kwaye xa indoda inokristu ngaphakathi imenza ofana nokristu ngaphandle hayi okufana nayo okwenziweyo kulungile siyafumanisa xa oko kusenzeka xa ukristu ebuya uphathwa njani kanye ngqo ngohlobo ekwakulilwe ekuqalekeni kusoloko kunjalo ke wabakhalimela kakhulu okokuba bamkhuphela ngaphandle kweminquba yakhe kwaye bamenza yena njengomoni nto leyo waba ngumoni endaweni yethu ngoku emva kwamakhulu eminyaka ewe phantse amakhulu amabini eminyaka uyityelele iminquba yabo kwakhona ngokwelizwi lakhe elisithembisileyo okokuba uyakwenza kumhla wokugqibela utyelele iminquba kwakhona utyelele iminquba ukubonakalisa eli lizwi namhlanje kanye njengoko watyelelayo kudala kulaa mhla kwaye wenza kumhla kamoses yayingengomoses owayesenza ukuya uMosisi wayengumntu yayinguKristu. Jonga kuYosefu, ubomi othandwayo nguyise uthiwe ngabazalwane bakhe ngokuba wayeyimboni. Kwaye bamthiya ngaphandle kwesizathu, ezwe kuphela kwesizathu abanokumthiya ngaso. Umfuziselo ugqibeleleyo namhlanje ngokuchanekileyo. Ibandla kwakhona lithile into eyiyoyomoya, kwaye siyafumanisa ukuba wathengiswa phantse ngamaqhosha amashumi amathathu esilivere ukuqikelela ukuba ufile. Wathatyathwa wafakwa kwindlu yentolongo njengoYesu wayesemnqamlezweni. Indoda enye yalahleka kwaye enye indoda yasindiswa, kwaye wathatyathwa apho wasiwa ngasekunene kwaFaro. Ngokuchanekileyo ingohlobo uYesu wenziwa ngayo. YayinguDavide kwaye wahamba ngesitrato elila ukumkani owaliweyo. Kwaye wahlala phezu kwentaba elilela iYerusalem. Lowo yayingengoDavide. Unyana kaDavide iminyaka embalwa elikhulu emva koko wahlala phezu kwenduli enye, kwaye walila ngokuba wayengukumkani owaliweyo phakathi kwabantu abangabakhe. UKristu okokoko. Kwaye namhlanje xa kuprofetiwe ukuba uKristu kufanele eze eminqubeni, niyazi ukuba kwenzeka ntoni? Iyakuba kanye ngokuchanekileyo njengoko yayinjalo ngoko. Ifanele ukuba ngaloo ndlela kuzalisekisa oko ilizwi apha elikuthembisileyo ukuba uyakwenza. Ngokukhumbula, uKristu ekwisigaba sikaNowa. Nowa yayinguKristu, uYesu Kristu nguye izolo namhlanje naphakade elaliweyo ilizwi leyure. Qaphela kunye nesiprofeto sakhe sesityhilelo esithathu kufunyanwa xa esiza kulo mhla wokugqibela njengoko eprofetile ukuba uyakuza kulo mhla wokugqibela. Kwaye walifumana njani ibandla laselawodike? Lityebile, aliswele nto, kwaye lihleli njengokumkanikazi, kwaye lingenakubona lusizi. Kwaye limkhuphele ngaphandle kwebandla, alinanto yakwenza naye. Waphumela ngaphandle eminqubeni kwakhona. Kodwa lalingazi ukuba lalize liyimfama, kwaye liludwayinge, kwaye lingazi nto. Kwakhona, ukuba uyeza kwakhona kwangendlela enye njengoko wenza njalo ngoko, ebeya kukhalimela wonke umfazi onxibe ezimfutshane, ebeya kukhalimela wonke umfazi ophothe inwele, wonke uqabe ubuso, yonke indoda iya kube incinci kakhulu ivumele umfazi yenze loo nto. Ebeya kwenza njalo emva koko beya kukrazula lonke ihlelo belikho apho, kwaye uphule zonke imvumo nkolo esinazo. Niyayikholelwa ukuba ibeya kuyenza? Ngokuqinisekileyo ibeya kuyenza injalo loo nto. Ibeya kwenza ntoni ngaye? Bamkhuphele ngaphandle eminqubeni. Ngokuqinisekileyo bebengasayi ukusebenzisana naye. Hayi mhlekazi, ngoku siyamfumana yena kwakhona kulo mhla njengoko iBhayibhile ithe uya kuba njalo akhutshelwe ngaphandle kweminquba. Ngokuba wasoloko ehlala ekwanguye ilizwi, ikwanguye izolo namhlanje naphakade. Abamfuni yena, bamala yena kwakhona ngamaqumrhu abo. Babeya kukhetha namhlanje njengoko benzayo ngoko xa wayesematyaleni. Kwaye namhlanje xa ilizwi lisematyaleni, yintoni eyenzekayo? Bala kwakhona njengoko benzayo ngoko baza bamkela uBarabhasi umbulali endaweni kaKristu. Iqumrhu liyakwenza kwa into enye. Kwaye namhlanje ngokuba belalile ilizwi kunye nokungqinelwa kugqibeleleyo kweyure, bathengisile baza bakhetha uBarabhasi, iqumrhu lecawa zehlabathi, umbulali welizwi. Bayiliphika ilizwi lakhe, baphika ubhaptizo lwakhe, baphika amandla akhe, baphika imiqondiso yakhe. Kunye nemvumo nkolo okanye isithethe kwakhona ukunxitywa ikholwa eguqulweyo nayo yonke into. Bezenza imvumo nkolo nanjalo njalo, bazama ukuyenza phezu kwemisebenzi elungileyo. Babenganyulelwanga ebomini into yokuqala. Abananto banokuyikholelwa ngayo. Loo ndaziyo mna wazi ubawo wam, kwaye njengoko ubawo endithumile, ngokunjalo ndithuma nina. UThixo othume uYesu waya kuYesu, kwaye uYesu okuthumayo uza ngaphakathi kuwe. Loo okholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye. Hambani ngoko kulo lonke ihlabathi, nishumayele ivangeli kuyo yonke indalo, omnyama, tyheli, mhlophe, mdaka, nokuba ngaba njani. Le miqondiso yakulandelana nabo bakholwayo kude kangakanani lonke ihlabathi, kwaye kuso sonke isidalwa. umlungiselelo omncinci wombhaptizi ngekudala kakhulu eTucson weza kumwathi, mzalwane uBranham, nantsi ingxaki yakho, uzama ukwenza lena isigaba sabapostile. Wathi akukho nto injengesigaba sabapostile namhlanje, isigaba sabapostile sagqitha. Ndathi injalo, andikhange ndiyazi. Wathi, ngoko kulungile injalo. Ndathi, uqinisekile. Wathi, uqinisekile, uqinisekile, watsho. Watsho kulungile. Ndathi, ucinga njani ukuba igqithile. Wathi, eye yabapostile. Ndathi, uPetrosi wathi ngosuku lwePentekoste, uyalikholelwa ilizwi lakhe. Ewe mhlekazi. Wathi, uqukani nonke ngabanye, nize nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu. Ngokuba elidinga likuni nakubantwana benu, nakubantwana babantwana benu, nakwabo bakude, nakwabaninzi, iyakuthi inkosi uThixo wethu ibabize. Elidinga linye, sifanele sibuyele emva kulo. Ugqirha Simon Petros wabhala ummiselo. IBhayibhile ithe, ingaba kukho mafutha aqholiweyo na eGiliyadi, ingaba kukho gqirha nakhona. Kulungile niyazi ukuba nithabatha imiqathango kagqirha. Xa efumana isifo esemzimbeni wakho, aze abhale la mimiselo, ungcono uyizalisekise, fumana oyena menzi mayeza, unguye, uya kuzalisa kanye ngendlela ebhalwe ngayo. Ngokuba kufanele afake ikhefu engako, kunye nangako amayeza ubuhlungu, kangangoko umzimba wakho unokuthabatha. Uyabona, usele izanyiwe, kwaye yapasiswa, kwaye kufanele uthabathe la mmiselo. Ukuba kuyenzi, ufumana ugqirha umkokotelo, uya kuhamba aya kubhanqa ngoko, ongaziyo ukuba yenziwa njani imilinganiselo kakuhle, uya kukubulala. Kwaye ukuba ufaka ukunganelanga kakhulu ngaphakathi, ayisokuze ikuncede. Kwaye yiloo ngxaki kunye noogqirha benu abaninzi, nibhanqa naloo mmiselo. UPetrosi wathi, ndiya kukunika ummiselo wanaphakade, owenu, nakubantwana benu, kunye nabo bonke abakude, nakubaninzi eyakuthi inkosi uThixo wethu ibabize. Hayi, zawuzimanye. Kodwa, guqukani nonke ngabanye, nize nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu, ukuze nixolelwe izono, kwaye niyakwamkela iziphumo. Amen. Umoya oyingcwele. Ngokuba idinga lommiselo ngowenu nakubantwana benu. Ngoku abanye benu boogqirha bomkokotelo, yekani ukubhala lo mmiselo inkohliso, yabona? Nibulala abantu benu. Seso sizathu eyona nto yenene ingafikiyo kubo, ewe. Niyazi, kwakulo mmiselo mnye indlela ugqirha lifumana ngalo iyeza lakhe. Basoloko bethabatha, kwaye abenzululwazi, bazame ukuqikelela into ethile emva koko, bayinikezele kwinto yokulingwa, baze babone ukuba iyayibulala okanye hayi. Kwaye emva koko niyazi, iyeza linethuba lokuzanywa. Ungaphila kwaye ingakubulala. Yabona ngokuba bonke abantu abafani nento zokulingwa mhlawumbi. Ke kodwa kukho into enye malunga nalo mmiselo, ungumntu wonke. Kwaye ngoko wonke wenene ugqirha, ongasayi, onokholo oluninzi kwiyeza lakhe, akusokuze acele omnye umntu. Abanye babo ngamagwala, kangokuba banakulinika isigwebo sobomi ibanjwa, baze ngoko bamkhulule ukuba uphila ngaphezu kwaso, myeke athabathe ummiselo. Kodwa kule ndawo, sasinogqirha wenene, uyeza, wathabatha ummiselo ngokwakhe, yabona? Ndinguye, hayi ndiyakuba, ndinuvuko, kunye nobomi, utsho uThixo. Lo uthi akholwe kum, nakubeni efile, kodwa uyaphila. Kwaye lo usukuba ephila kwaye akholwe kum, kasayi kufa. Mata wathi, uyakholelwa wena kukoku. Wathi, ehe nkosi, ndiyakholwa ukuba wena nguKristu, obefanele ukuza ehlabathini. Akukhathaliseki nokuba kukangakanani abaninzi abakubiza ngako wena, ndiyibonile. ECalvary wathabatha isitofu ngokwakhe. Kwaye ngentsasa yePasika, ukufa zange kube nakumbamba yena, ndiluvuko kunye nobomi. Batofa ukufa kuye, kodwa wavuka noloyiso, ngaphezu kokufa, isihogo kunye nengcwaba. Wathabatha isitofu ngokwakhe. Kwaye wathumela ugqirha abathile ukuba babhale ummiselo, babe nesityhilelo sokuba waye engubani yena. Bathi abantu ningubani na mnanyana womntu. Petrosi wathi wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilayo.
Wathi usikelelwe wena Simoni uyifumene ngoku. Ndikunika isitiko sasekukumkanini. Nantoni na usukuba uyibopha emhlabeni ndiyakuyibopha ezulwini. Ukuba uyakhulula emhlabeni ndiyakukhulula ezulwini. Waye ngosuku lwePentecost xa babona konke oku kusenzeka. Wathi, bathi, singenza ntoni ukufumana esi sitofu. Aba wafunda ummiselo. Wathi ngoku ndiza kubhala ummiselo ngowakho nakubantwana bakho nakwabo abakude nabaninzi eyokuthi inkosi uThixo wethu ibabize. Sukubhanxa ngommiselo uyakufa. Bawenza buthakathaka namhlanje de ingabi yonto kodwa amanzi ehlelo. Injalo. Amanye ayiyengeyenge amafutha abawatofa kumntu ofileyo ukumenza afe ngakumbi. Oh, kodwa mzalwane kukho intambiso yenene. Akhona amafutha aqholiweyo eGiliyadi. Ngawokunyanga umphefumlo. Nje sukubhanxa ngommiselo. Thabatha ummiselo kanye njengendlela ubhalwe ngayo. Waye uThixo obophelelekile elizwini lakhe. Akabophelelekanga kuvumo nkolo kanye imigaqo kanye amahlelo. Ubophelelekile elizwini lakhe. Landela ummiselo leyo yinto yokuqala. Qala apho emva koko ubhalisiwe kwaye ulungele ukuya emsebenzini. Aphela ngaphandle kweminquba bakhethe uBarabbas namhlanje xa ivangeli igqithile umvana phambili kwilizwe jikelele imiqondiso emikhulu kunye nezimanga ilandelelene nemvuselelo kodwa endaweni yokuza baze bazame ukuyenza bazimanya kanye noBarabbas ngaphambi kokuba sibe nale mfitshi-mfitshi kunye nanjalo njalo ebandleni lethu siya kuba ngabodidi njengabo bonke ngoku baneRoma kunye nabo bonke behlanganisiwe iBarabbas qaphela ngoko siphaya kulaa minquba mikhulu simenyiwe ukuya ngaphaya kweminquba uYesu naye ukuze abangcwalise abantu ngelelakhe igazi weva ubunzima ngaphandle kwesango masiphume ke ngoko siye kuye ngaphandle kweminquba qaphela sithwele ingcikivo yakhe wayengcikivelwa ntoni yena hayi ngokuba wayengumwisile okanye umbhaptizi ndiyakuqinisekisa ngoko hayi ngokuba wayengumfarasi okanye umsadusi ngokuba wayelilizwi elingqinelweyo sithwele ingcikivo yakhe ngentoni ilizwi elingqinelweyo injalo loo nto leyo yinto awayenzayo wathi ukuba ndiyenza imisebenzi kabawo wam musane ukundikholelwa ukuba ndiyompendulo kuyo yonke imibuzo yezibhalo uYesu weTestamente entsha wayenguYehova wendala ngokuqinisekileyo ichanekile ndiyakholwa njengoko bendimxelele apha ngoku ngaxesha lithile ligqithileyo okanye endaweni ithile emhlanganweni isenokuba yayingekho apha uYehova weTestamente endala uYesu wentsha niyayikhumbula xa ndandisiya kuzingela unomatse ngalantsasa kwaye nantso ilapho zona ezintathu ezikhulu iziqu zihlangana phandle phaya kanye entabeni mna ndimi apho ndijonge kuyo kwaye ndasondela ndothula umnqwazi wam ndabeka phantsi umpu wam ndinyukela phaya kwaye ilizwi lashukumisa imithi lathi uYesu weTestamente entsha nguYehova wendala hlala unyanisekile kanye ngaphantsi phaya kulapho onomatse babonakalayo emva koko babakho xa kwakungekho nomnye apho yabona leyo yinyani yabona yinyani ke uThixo uyazi loo ndimi phambi kwakhe yinyani yayo injalo loo nto yinyaniso ezantsi kanye eKentucky kwaye kukho abantu abahleli kanye apha ngobusuku ababekho xa yenzeka kwakhona into enye ewe siyazi ukuba leyo yinyaniso uYesu weTestamente endala njengaxa abantu bamaChina beza ngapha kokuqala babengakwazi ukufunda nokubhala ulwimi lwethu kodwa babengabahlambi impahla abakhulu kwaye ke babeya ubuya kuhla uye kwindawo yokuhlamba impahla yamaChina ebefumana nje elingenanto elincinci elimhlophe ilapho wayengenakho ukufunda nanto kwaye ebesazi ukuba akanakuyifunda ukuba uyibhalile ke xa usiza uthabatha nje elilincinci elimhlophe iphepha into ethile kolu hlobo athi kanye apha kwaye alikrazule ngendlela ethile ngolu hlobo ngoko akunike esinye isijunxe sephepha aze agcine esinye isijunxe sephepha kwaye xa ubuyela impahla yakho uthi ndibonise isijunxe sephepha lakho kwaye awufumane ukuba iyalungelelana ibiba yiyo ufumane impahla zakho ezimdaka zicocekile kwaye uYesu walungelelana naso sonke isiprofetho. Wonke umfanekiso kaYesu weTestamente endala, uYesu wentsha, walungelelana nento yonke. Mandikutsho oko ngokoyika kobuThixo nangentlonipho kodwa uthando, kodwa ukunyaniseka kokwazi apho ndimi khona. Umyalezo wale yure ulungelelane nayo yonke into iBhayibhile ithethileyo ngale yure. Ngoku ukuba ufumana impahla ezimdaka, zijikise. Ingaba uhlanjiwe egazini lemvana. Qaphela kuthwala ingcikivo yakhe ngoba wayelilizwi elingqinelweyo. Njengangoko kunjalo nangoku usenguye izolo namhlanje naphakade. AmaHebhere 13:12 kunye ne-13. Sifumane AmaHebhere 8:13 kananjalo. Sithwele ihlazo lakhe nevangeli. Sithwele igama lakhe. Wathi ndize egameni likabawo wam. Kubani igama likabawo? Uze egameni likabawo wakhe. Wathi ndize egameni likabawo wam, nazana ndamkela. Ke ngoko, kubani igama likabawo? Ndicinga kufanele wazi, uyabona? Ukuthwala ingcikivo yelizwi. Yayisoloko ithwalelwa ngaphandle kweminquba yabo, bayijikelisele ngaphandle. Uyakuhlekwa wenziwe intlekisa. Kwaye namhlanje apho ndaqalisayo ukunqumla isizwe, hayi kukuthetha ngesiqu sam, nceda sukucinga ukuba ibhekisele emntwini. Kodwa ixesha lam liphelile, kwaye ndinamalunga neshumi lamaphepha apha, ningabona ukuseleyo apha, yabona, yabona, kulungile kokubhaliweyo. Kodwa phulaphula ukuqalisa, uyaqwalasela xa uYesu waqalisayo, owu urabhi omncinci. Oh, wayeyindoda emangalisayo, yiza ngapha kweyethu indlela, yiza ushumayele kuthi. Kodwa ngenye imini wahlala phantsi kubo, waza wathi, ngaphandleni kokuba nidle inyama yonyana womntu, nisele negazi lakhe, aninabomi kuni. Ucinga ukuba oogqirha kunye noonqondo-nqondo besihlwele bacinga ntoni, le ndoda lizim, yabona? Ifuna nisele igazi lomntu oko kungaphezu kwethu, mkani kuye, ababingeleli bathi uphambene, ndiyayikholwa. Kwaye iBhayibhile yathi bemka. Emva koko waba namashumi asixhenxe abashumayeli abathanjisiweyo, kwaye wathi andinakuba nabo. Ke wabheka-bheka, wajonga kubo, wathi, niyakuthini xa nibona unyana womntu enyukela ngasentla ezulwini apho asuka khona. Ngoku zange azicacise ezi zinto, waziyeka nje, yabona. Kwaye bathi, unyana womntu, intoni? Sitya kunye nendoda, siloba nayo, silala ezitulweni nayo. Sibonile umandlalo obusana wayembambazelwa kuwo. Siyamazi umama wakhe, siyamazi umzalwane wakhe, kubani onokwamkela into efana nale. Kwaye iBhayibhile ithe abazange baphinde bahambe naye kwakhona. Emva koko waguqukela kuPetros nokwabanye, wathi, yinyule ishumi elinambini, ninabalishumi elinambini. Ngoku kusuka kumawaka uhlile ukuya kwishumi elinambini. Wathi, yinyule ishumi elinambini ngoko, omnye wenu ngumtyholi. Ndiyazile loo nto kusukele kuqalekeni. Wathi, ngoku ingaba nifuna ukuhamba kunye nabo? Kwakungadingeki ukuba abanase, kwaye abaphulule, kwaye ndiyakwenza umdikoni ukuba uzibandakanye nebandla lam. Yabona, asingomazembe okugraya, akazange ayicacise nokuyicacisa. Nabafundi bakhe babengena kuyicacisa. Kodwa khumbula, wabaxelela nje, ndinazile ngaphambi kokusa kwehlabathi, ndandimisela ukuba namkele uvuyo kunye nam. Yabona, nantso yayilapho ngaphambi kokusa kwehlabathi, ulwanyulo lwexa engaphambili. Abo bapostile bemaphaya nje bhunxe, babengenakho ukucacisa ukuba babeza kutya njani inyama yakhe kwaye basele igazi lakhe. Babengakwazi ukuqonda ukuba ukhe wehla njani ngelixa wayelapho kanye kunye nabo lonke ixesha. Wayengenakuyicacisa. Abantu babengenakuyicacisa. Akukho mntu wayenokuyicacisa. Kodwa uPetros wenza la mazwi aqaphelekayo. Akumangalisi nje wamnika izitshixo. Wathi, Nkosi, singaya kubani? Sikholisiwe, siyazi ukuba wena, kwaye wena wedwa, ukungqinelwa kwelizwi elithenjisiweyo namhlanje. Siyazi ukuba wena wedwa unamazwi obomi. Asinakuzicacisa ezo zinto, kodwa siyazikholwa nakanjani? Umata omncinci wathi, umntakwethu ufile, ulele engcwabeni, ubolile, uyanuka. Nkosi, ukuba ubulapha umntakwethu ngebe ngafanga, kodwa nangoku nantoni othi uyicele kuThixo, uThixo uyakunika wena, owu bethu. Wathi, ndiluvuko nobomi.
Lo ukholwa kum, nakubeni ebefile uyakuphila. Nabani na uphilayo aze akholelwe kum, akasayi kufa, uyayikholelwa le nto? Wathi, ehe, Nkosi. Andinakuyicacisa, kodwa ndiyayikholwa. Ndiyakholelwa ukuba wena uKristu obefanele eze ehlabathini. Ndiyakholwa ngesibhalo esibhaliweyo ukuba uzalisekise izinga elifunekayo lako oko. Wathi, nimngcwabele phi? Oh, bethu into ethile kufanele yenzeke, lonke ivili liyahlangana ngexesha elifanelekileyo, yabona? Wehla wayengcwabeni, iBhayibhile ithi akukho buhle bokuba simnqwenele. Mhlawumbi omncinci onamagxa otsolo umfo wema namagxa ahlileyo ediniwe kwaye ebulalekile luhambo. Wathi, Lazaro, phuma! Wayeyindoda ebeyifile iintsuku ezine yema ngeenyawo zayo. Umfazi wenzululwazi yobuKristu ndixoleleni ukuba ndivisa kabuhlungu iimvakalelo zenu, andijonganga kwenza njalo. Umfazi wenzululwazi yobuKristu kanye kweli bandla wahlangana nam ngaphandle phaya ngenye imini. Wathi, Mnu Branham, wathi, ndiyayithanda intshumayelo yakho, kodwa kukho into oyenza kakhulu ngokugqithisileyo phezu kwayo. Ndathi, yintoni leyo? Wathi, udlisela kakhulu ngoYesu. Ndathi, ndiyathemba ukuba koko kuphela nengxaki nam ngako. Yabona. Wathi, umenza yena ungcwele. Yabona, bakholelwa ukuba yena wayengcwele. Babekholelwa ukuba wayengumntu nje uqhelekileyo, umfundisi olungileyo, isilumko. Wathi, umenza yena ungcwele kwaye wayengekho ngcwele. Ndathi, oh, ewe, wayenjalo. Wathi, ukuba ndiyakubonakalisa kuwe ngeBhayibhile yakho, akakho ngcwele, ingaba uyayikholelwa? Ndathi, iBhayibhile yam itshilo, ndikholelwa ilizwi, yiloo nto ayiyo yena. Waze wathi, uYohane ungcwele isahluko seshumi elinanye, xa uYesu wehla waya engcwabeni likaLazaro, iBhayibhile yathi, walila. Ndathi, yintoni enokwenza naloo nto? Wathi, ngoko ke oko kubonisa ukuba wayengekho ngcwele. Ndathi, usilele nje ukubona ukuba yayingubani umntu. Ngokubini wayenguThixo kwaye engumntu. Kwaye njengamntu walila xa wayelila ngenxa yentlungu yabo. Kodwa xa wema kwaye wathi, Lazaro, phuma! Kwaye umntu ebefile iintsuku ezine yema ngeenyawo zayo kwakhona oko kwakungaphezu kunomntu. Ewe mhlekazi, ewe ngenene. Kwaye ndasoloko ndisenza intetho xa wehla isuka entabeni ngoba busuku elambile wayengumntu. Wayelambile ngentsasa elandelayo wayengumntu. Kodwa xa wathabatha amaqebengwana amabini kunye neentlanzi ezintlanu waze wadlisa amawaka amahlanu kwathatyathwa iingobozi ezisixhenxe oko kwakungaphezu komntu. Ewe mhlekazi. Wayengumntu emnqamlezweni xa walila, Thixo wam undishiyelani namna? Xa walila ndiphe ndisele, kwaye bamnika iviniga kunye nenyongo, wayengumntu elila. Kodwa ngentsasa ipasika xa waqhekeza ityhwina lokufa isihogo kunye nengcwaba, kwaye wavuka, wayengaphezu komntu. Wayengumntu ngoba busuku elele kumva umkhombe omncinci apho wayekhona phaya kunye nabafundi, kwaye amashumi amawaka eedemoni zolwandle afunga ukuba ayakumtshonisa yena. Phandle phaya kwencinci endala inqanawe njengesiciko sebhotile khona phaya ngolwa hlobo wayediniwe kakhulu, ayizange imvuse nokumvusa yena. Wayengumntu xa wayelele, kodwa xa wabeka unyawo lwakhe entanjeni yomkhombe emva koko wajonga phezulu waze wathi, yithi cwaka, wayemimoya kunye namaza amlulamela yena oko kwakungaphezu komntu. YayinguThixo. Akumangalisi imbongi yathi, ngokuphila wandithanda, ngokufa wandisindisa, ngokungcwatywa wathwalela izono zam kude, ngokuvuka wangcwalisa ngesisa ngonaphakade, ngenye imini uyeza, oh mini ezukileyo. Ewe mhlekazi, ukuphumela ngapha ekwiminquba andikhathali nokuba ixhamla ntoni. Nomnqamlezo ungcwalisiweyo ndiyakuthwala de ukufa kundikhulule. Emva koko ndiye ekhaya, isitshaba ndisithwele kuba kukho isitshaba esenzelwe mna. Ekuvaleni ndiyakutsho oku. Bendifunda ibali ngaxesha lithile eligqithileyo ngomgwebi. Wayengumntu nje umntu olungileyo ethandwa. Kwaye kwakukho igquba labantu esixekweni babecinga ukuba banokwenza nantoni bengenziwa nto. Ke babanokuninzi ke bavula indlu yongongantweni, baqhuba ivenkile yotywala, utywala, yonke into enjalo yayingekho mthethweni. Kwaye babanjwa ngumthetho indoda egunya, kwaye baziswa enkundleni. Kwaye xa abantu bonke besixeko isixekwana esincinci bahlangana, bayazi le ndoda yenze izinto ezininzi apho, indoda eyayiqhuba le ndawo engantweni. Kwaye umgwebi wayifumana indoda inetyala ngoba wayebanjwe nobungqina. Kwaye ke emva koko umgwebi wayifumana inetyala waza wayigweba ngoko iminyaka emininzi ngaphandle kwebheyile, ngaphandle kwesibheno, okanye nanye into wamthumela ngokuba yilonto umthetho wawuyitsho. Abantu ngaphandle kwenkundla bamleqa baze bathi, uyazi intoni, wonke umntu kwesi sixeko uyakukuthiya. Bathi bakuthile ngokwenza esasigqibo ngalaa ndoda. Babe ngabangcakazi bonke ngokwabo. Kwaye bathi, siyakukuthiya sonke, asisayi kukonyula kwakhona. Asisayi kuba namnye uza kuvotela wena, wamqwaqwa njengoko isihla ngesitrato. Kwaye wemanje komzuzwana wathi, mandike ndibe nelizwi. Yathi ndenze kanye oko ngumsebenzi wam. Indoda ibinetyala kukhathaliseki nokuba ibingubani. Kwaye ndifanele ndiyigwebe ngokomthetho endifungileyo ukuba ndiya kuwugcina. Wathi uthiywa kwesi sixeko. Wathi ndithandwa kakhulu ekhaya ngabantu bakuthi. Singacinga into ekwanye ukuba uya kuyixolela intetho. Ndimele oko ndisindiselwe ukuba ndikwenze ukugcina eli lizwi likaThixo. Ndiyazi ukuba amahlelo andithile ngezinto endizitshoyo, kodwa ndithandwa kakhulu endlwini yakhe phakathi kwabantu bakhe. Masithandazeni. Nkosi Yesu, singathiywa lihlabathi, kodwa abathandayo ngubawo. Sincede Thixo othandekayo. Nceda aba bantu okokuba ngamnye kubo Nkosi ukuba iintsikelelo zakho ziya kuphumla phezu kwabo. Masiye ngaphaya kweminquba ngoku. Masiye ngaphaya kokucinga kwethu. Masihambe ngokucinga kukaThixo. Kwaye iBhayibhile ikutshilo oku, yibani nale ngcinga yayikuKristu. Ke masicinge iingcinga zakhe, hayi ukucinga kwethu, ngokuba ngamaxa amaninzi siphosile. Ke ukuqiniseka ingcinga yakhe mayiphumle phezu kwethu, kwaye ingcinga yakhe yayikukwenza intando kayise, kwaye intando kabawo lilizwi lakhe elithenjisiweyo. Masiphumele ngaphaya kweminquba ngobusuku, Nkosi, size sifumane uYesu. Asisokuze simfumane ngokuzibandakanya necawa. Asinakumfumane ngokuqhawula izandla kunye nomshumayeli okanye ngokutyikitya isivumokholo esithile okanye into ethile esiyithembisayo ukuya kwisikolo secawa iintsuku ezininzi ngonyaka, njalo njalo. Singamfumana yena kuphela elizwini ngokuba ulilizwi, kwaye njengoko sibona lo mhla uthenjisiweyo wokuba uya kuba ngaphandle kweminquba akhutshelwe ngaphandle kwakhona. Ngoku masiphumele ngaphandle kweminqoba silungele ukuthwala ihlazo lwakhe. Abathiyiweyo belihlabathi, kodwa abathandayo balowo simemele eminqubeni. Siphe oko, Nkosi, ukuba kukho abo apha bangamaziyo yena kwaye bengazange baye ngaphaya kweminqoba yokumanywa necawa, koko ubanga ukuba ungumKristu. Kodwa xa usithi ezi zinto ndiyakholwa zezomnye umhla, oko kubonisa ukuba ayinakuba ngumoya oyingcwele. Angathini umntu ozaliswe ngumoya oyingcwele abhaptize ukubhaptiza esebenzisa igama likayise nyana moya oyingcwele? Xa uPawulos umpostile omkhulu wathi ukuba ingelosi isuka ezulwini, ingaba uyenzile loo nto ngaxesha lithile ungazi namnye umahluko? Abo bantu bayenza bengazi mahluko kwizenzo 19. Kodwa wathi ingelosi ishumayele nantoni eyahlukileyo mayisingelwe phantsi. Ungayomkela njani imvumo nkolo okanye iism enye into ethile engenye xa iBhayibhile ithe idinga likuni lento inye ubhaptizo lonene lukamoya oyingcwele? Ungathini umoya oyingcwele owabhala ilizwi ube kuwe uphike ilizwi? Angaliphika njani xa wona kanye umoya oyingcwele ngokwawo wathi ukuba nabantu uyakongeza igama elinye koku okanye asuse nantoni koku, ndiyakususa indawo yakhe encwadini yobomi? Ungathini umoya oyingcwele emva koko ukususa nantoni na elizwini okanye wongeze nantoni na elizwini? Sihlobo, abalapha ndaweni inye nabakwilizwe elingabonakaliyo apho iteyiphu iyakuya benganako ubonakala kuthi ngoku, mayingene nzulu loo nto entliziyweni yenu ukusuka kulo myalezo wale ntsasa kwimfundiso sibona nje apho sikhoyo. Ukuba zange okwakaloku nje uthabathe lo mmiselo endiwuthethileyo kwithuba eligqithileyo, awunakukhe wamkele. Silapha ukwenza yonke into esinakho siyenze ukunceda wena. Ndilingqina nje, ndingumonyulwa nje. Njengoko sinayo eLouisville ngoku iDemocratic Convention yaseKentucky ibakhele umntu wabo iqonga ukuba onyulwe, nam ndakhela iqonga inkosi yam. akunakho umamkele yena ngobusuku njengowakho ngeentloko zethu ziqutyudiwe neentliziyo zethu ngokunjalo ngelithuba ungaphakamisa nje isandla sakho kwaye uthi kuthixo hayi mna ndingumntu nje phakamisela isandla sakho kuthixo uthi thixo yiba nenceba kum ndizifuna ngenene zonke ezi zinto endithe ndeva ngazo ndifuna ukuphumela ngaphaya kwiminquba andikhathali nokuba nawuphi uthini uthixo akusikelele bethu kwizandla kwizandla ndifuna ukuya ngaphandle kweminquba nokuba indixabisa ntoni ndiyakuthabatha umnqamlezo wam kwaye ndiwuthwale mihla yonke ndiyakuphumela ngaphaya kwiminquba akukhathaliseki nokuba abantu bathini malunga nam ndifuna ukulandela yena ngaphandle kweminquba ndikulungele ukuhamba uba wasezulwini uyazibona ezo zandla mhlawumbi amakhulu abantu okanye ngaphezulu esakhiweni bephakamise izandla zabo nkosi kukho nto ithile esondeleyo kubo ngoku omnye umntu kaKristu ongabonakaliyo kwiliso lenyama kwaye ubabangele ukuba benze isigqibo ebomini babo bayazi njengoko bejonge esipilini bayabona ukuba kukho into ephosakeleyo kwaye bafuna ubomi babo bubunjwe ngokwesithembiso sikaThixo kwaye baphakamise izandla zabo ngokunyaniseka okunzulu bancede nkosi ubase kwisango elikhulu ngobu busuku kwisibaya sezimvu bangabangeza ngokumnandi nokuthobeka siphe oko ngabakho nkosi qobisana nabo ngoku bebengenakho ukwenza esasigqibo bebengenakho ukuphakamisa isandla sabo ngaphandle kwento engaphezu kwendalo ibonakalisa kukho ubomi phaya ndaweni ithile ngokuba ngokwenzululwazi udonso lomhlaba liyakugcina izandla zethu ezantsi kodwa bekukho into ethile ethe yabetha ingqondo yabo ebenza badele umthetho odonso mhlaba baze baphakamisela izandla zabo kumdali obazisileyo ewe ndifuna ukwenza ngokuzinikela ndifuna ukuphumela ngaphandle kweminquba ngobu busuku nkosi iqula lilungile intshukumo yokuqala emva kwenguquko emva koko kubhaptizwe kwaye idinga lokwamkela umoya oyingcwele kulo mhla wokugqibela ubizela emva kwisiqalelo sokholo ummiselo wasekuqalekeni sibona abantu abaninzi besimka kuKristu besifa phantsi kwale mimiselo yenziwe ngabantu ingaba ilungile kumahlelo abo kodwa nkosi ndifuna ummiselo wakho ungugqirha wethu ukhona ugqirha akhona amafutha aqholiweyo egiliyadi kukho umnyangi apha ngobu busuku ukuba aphilise wonke umphefumlo ogula sisono aphilise sonke isiqu senyama gqirha elikhulu lawo onke amaxesha mdali omkhulu wamazulu nomhlaba yiza ngoku akunakho phakathi kwethu uze uthethe nathi egameni likaYesu Kristu ngelixa ngamnye ethandaza entliziyweni zabo Nkosi Yesu ndincede ngoku kwaye ukuba zange wabhaptizwa kwaye wanelisiwe andikhange ndishumayele ngobhaptizo kodwa wanelisiwe ukuba ufanele ubhaptizwe kubhaptizo lobuKristu kuphela kwendlela nawuphi umKristu kungathini ukuba unganyukela uye apha ubhaptizwe ngenye indlela kwaye kwa uYesu owathi lowo uyakususa ilizwi libe linye okanye ongeze ilizwi libe linye kwalowo kuyakususwa indawo yakhe kwincwadi yobomi uYesu wakutsho oko kwaye wathi zonke izibhalo ziphefumlelwe kwaye kufanele zizaliseke ngoku uyazi umohluko uyakwenza ntoni malunga nawo ukuba nje ube nemizwa okanye into ethile ndiyakholelwa kwimizwa ukuba ungqungqe ukumoya wathetha ngelwimi ndiyakholelwa koko nam kodwa ukuba kuko konke okupheleleyo kwaye umoya wakho ngaphakathi kuwe ukuxelela ukuba ungalilandeli ilizwi xa usazi ukuba lilungile kukho into ethile engalunganga kunye nala moya asingomoya oyingcwele ayinakuba njalo yabona iyakuchaza ilizwi elilelayo yayazi loo nto ungalungiselela ukuza ngoku ngelixa sithandazayo Yesu waseNazarethe sondela ngoku kwaye uthethe kwintliziyo yonke ndibanikela kuwe banga zonke ezi zandla zizitshaba zomyalezo nkosi zisuka kuwe kunye nendili yakho enkulu ekhoyo phakathi kwethu ngoku wonke umntu onovakalelo kumoya angaxela ukuba ulapha okokuvakalelwa kukhulu kokundiliseka siphe oko nkosi kanye ngoku egameni likaYesu Kristu ngoku ngeentloko zethu ziqutyudiwe ukuba kukho umntu apha ongathanda kubhaptizwa egameni likaYesu Kristu ufuna kuguquka, ufuna ukufuna ubhaptizo lomoya. Kukho igumbi elivuliweyo ekhohlo lam abafazi ekunene. Kuyakubakho umntu uthile phakathi phaya ukuba kunike imiyalelo. Kukho iidyasi zokubhaptiza zilindile yonke into. Ngoku ngelixa sigcine iintloko zethu ziqutyudiwe sicula. Yeva wam. Siya kudibana nani.